Nɔnɔme tata evelia, woyɔa ƒomema dada be Naomi. Eƒe Moab lɔƒo nyɔnuawoe nye Ruth kple Opa. Naomi ɖoe kplikpa be yatrɔ ava Israelnyigba dzi. Ruth kple Opa dze eyome le mɔzɔzɔa me. Tete Naomi gblɔ na wo bena, mitrɔ yi aƒe vinye nyɔnuwo. Nu kata miedze yonyeme mahã. Nyime gale viŋutsuviwo di ge siwo ava nye miasrɔ̃ ŋutsuwo. Mawu trɔ megbe dem. Opa gbugbɔ nu na Naomi eye wòtrɔ gbugbɔ yi edzilawo ƒe aƒeme. Gake Ruth ku ɖe Naomi ŋu vevie hegblɔ be, megana magbugbɔ le yowome o. Afi si nayi la, afi ma mayi. Wo dukɔ anye nye dukɔ, eye wo mawu anye nye mawu. Eya ta Ruth dze Naomi yome, heyi Bethlehem si le Israelnyigba dzi.